Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Dusangire ijambo y'uyu munsi yongeye kugaruka ku kibazo cy'ingutu cy'amasambi nyamyumba mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iki ni ikibazo gifata umuzi mu 1959 bivuze ko imyaka ikabakaba 60 yabigiye kwihirika. Muri 59 umuryango wa Munyegomba warameneshejwe urahunga, ariko usigira amasambu umuryango wa Sebarabenga ngo yacunge. Aho bahungukiye basanze umuryango wasigaye muri ayo masambu warayagurishije, uragaba n'ibindi nk'ibyo nk'uko abahagarariye ubutegetsi Rubavu babisobanura. Kuvubwa impande zombi zatangiye guhirimbatana mu nkiko. Impapuro zigaragaza ko abahagarariye umuryango wa Munyegomba batsinzwe mu 2008 ndetse n'urubanza rubitegeko. Gusa nyuma ubutegetsi bwaje kuvuga ko habonetse ibimenyetso bishya bishobora kuvuguruza ibyakozwe. Ubwo baheruka guterana mu nteko rusange y'abaturage Nyamyumba ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, hafashwe imyanzuro ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2017 abaturage bazava muri ayo masambu. Uyu ni Meya Jeremis Nabe nyobora akarere ka Rubavu.
Tariki 20 buri wese azaba kuyemo imyaka
azaba arimo guhonya nyakuba wa Meya.
Ubone uwo mwanzuro nibitagenduka uzaba gifite mu imyaka atari yakuramo, tuzaba rubukoti tuzabara ngo guhera ku itariki 21 guhera ku munsi wa 21 wo kwa mbere. Ubusa hinze bwakodeshwa ngashya azishyura ayo mafaranga y'ubukote.
Iki ni cyemezo abaturage batishimiye habe na mba, maze nabo bahita bandikira inzego zirimo Intara y'Uburengerazuba, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Transparency International Rwanda, n'ibiro by'Umukuru w'Igihugu basaba kubakuraho icyo bita karengane. Bitarinze kugera ku itariki yemeranijwe batarabona igisubizo gituruka muri izo nzego ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 7, abo baturage batunguwe no kubona abantu bambaye igisivili n'abasirikare baza batwara umwe muri bo bwana Oscar Rukundimana ufatwa nka kizigenza mu gutuma abandi baseta ibirenge baramushorera abandi ngo barakubitwa. Baravuga ko imvano yabyo ari ukubutegetsi bw'abatsi ibyangombwa by'ubutaka babinambaho. Aba baturage kandi batewe impungenge n'iraswa rya hato na hato rimaze iminsi rigaragara rinumvikana Rubavu, hicwa abafatwa nk'abajura ba ruharwa. Nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru nk'izuba rirashe cyandikirwa hano mu Rwanda, abantu 6 bishwe barashwe mu mezi abiri ashize. Kugira ngo byumvikane ko iki kibazo ari ingutu, uyu ni bwana ukunda Imana ubufungiye kuri station ya polisi Gisenyi ku mpamvu banze gusobanura. Aha yari mu nama yafashe imyanzuro ya nyuma kuri iki kibazo.
Murakoze kuba noneho mwadutumije ng'abantu bafite ari amasambu kugira ngo tuze turabashimiye. Nagira ngo mbaze niba noneho turi bubaze ibibazo nimudufunge. Nitwa Ukunda Imana Oscar, umuhungu wa Kazavi wa Serubungo wa Sibareba, bareba wabashyira mbere, shyira mbere wa Nyungura, Nyungura Mirindi. Mirindi wa Rwabiza, Rwabiza Rwandaganya, Ndaganya rwa Rwenga, tukagenda tukagira kuri Sebuharara, bahanze Buharara. Yewe uhagaze ahantu nguko nabivuze mu bisekuru byanjye ndumungu wa Kazavio, kandi Kazavio yaburanye na Munyegomba, Munyegomba asimburwa na Rukenga, Rukenga asimburwa na Musafiri Ntwari Juri uhagaraye hariya, wicaye hariya, urubanza rwabayeho rubitegeko, ndamutsinda. Uyu munsi ndatungurwa nuko nkaruka, bakongera bakambwira ko mfite amasambu ya y'umuryango wa Munyegomba kandi twaraciye mu nkiko, inkiko zikabirangiza. Murakoze.
Usibye ufunze hari n'abandi basigaye bararaho bwije bageze banga ku munota ku wundi babonezwa mu buroko kubera aya masambu. Mu kiganiro cyacu turaha ijambo bari mu masambu batubwira ibyabaye kuri uyu wa gatatu. Turi bwumve kandi uko ubuyobozi bw'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda ubusanzwe ufata akarere ka Rubavu, cyane iyo bigeze ku bibazo by'akarengane. Twagombye no kuba twumva icyo Rubavu babivugaho, ariko twagerageje gukomanga hose byanze. Ikaze muri dusangira ijambo mwateguriwe kandi mugezweho na akabagira ubusa.
Nitwa Niyondera Frodouard, ngabandi mwene Kazavia Royce, umwe waburanye no musigabo Munyegomba. Ibyabaye ejo rero, ejo nanjye nari ndi ahantu mu centre, barampamagara ati mu rugo birakomeye ngwino urebe. Narazamutse niruka ngeze ahangaha nsanga abagabo 4 bambaye siviri bafashe barumuna banjye bari kubakubita. Nanjye mpageze barambaza ngo nje gukora iki, basobanura ko ndi umuturanyi, ko nje kureba ikibazo cyavutse nk'umuturanyi ngamenye icyo ari cyo. Banyicaza hasi, barangije bahamagaza abasirikare n'imbunda babaraje. Bahageze batangira nanjye baranyadukira, twese baradukubita. Badukubise bafata murumuna wanjye baramujyana. Bageze mu nzira barahamagara baravuga ngo wamushenze twamufashe, tugiye kumujyana hahandi tumukorere bya bindi. turasakuza abaturage benshi cyane barasakuza bagenda bavuga tuwo muntu mujyanye ntabwo yiba nta kibazo afitanye namwe mwatubwira icyo mu mutwariye bigeze aho niba barabonye ko abaturage bose babimenye niko kumushyira mu maboko ya polisi ubu ngubu ari muri polisi
kubera iki bamujyanye impamvu nyamukuru ni iyi
impamvu nyamukuru ni urubanza twaburanye no munyegomba Polinaire munyegomba Polinaire twaraburanye aratsindwa atsinzwe asubirishamo n'ingingo nshya nabwo aratsindwa ariko kubera ko bafite niba bafite bene wabo bakomeye barimo kugenda bazana abasirikari bakazana abapolisi bakaduteroriza ubu ngubu nta muturage n'umwe ufite umutima munda arimo kubona n'umusirikari akaba yanakwiruka kuko avuga ati ni hahandi ntanje ninge baje gutwara batwaye uriya ariko hari nabandi bari kuri target ko nabo bazaza gutwarwa
ubwo duheruka hano mu kwezi gushize mu mpera z'ukwezi gushize umurongo bari bahaye ibibazo by'aya masambo bari bavuze ko mu kwitariki 20 z'ukwezi gutaha kwa mbere 2017 muzaba mwavuyemo byaje kugenda bite kugira ngo bahite baza byagenze bite
twandikiye umuyobozi w'intara tumusaba ko twarenganurwa niwe nda meya akaba yakuraho icyemezo yari yadufatiye akakoresha ubushishozi akareba inyandiko dufite n'ibimenyetso byose dufite akaba yakuraho icyemezo yadufatiye ntabwo bategereje rero ngo icyo gihe kigere niwe nda adusabe n'ibyo bimenyetso tubyerekane none batangiye kuza kudushimuta umwe bamugeretseho dosiye ivuga ngo ari kwangisha abareta abaturage ngo ningenga bitekerezo ya genocide afite niko komanda mukanya mbiye mu kitondo
yabikubwiye gute yakwihamagariye byagenze
nge nagiye kureba nari ngiye kureba kuko twari twayobeho bari bamutwaye yatwawe n'abasirikari abatwaye n'abasirikari turasakuza abasirikari niba barebye gutyo bamushyira muri police nari nagiye kureba koko niba ari muri police by'ukuri
yakubwiye ko muri umuna wawe ashinjwa ingenga bitekerezo ya genocide bishingiye kuki
nagerageje kumubaza icyo bashingiraho arambira ngo nta kindi yansubiza ndetse nanamubajije eske yaba ari buge kuburana uyu munsi tumenye ko twashaka n'umunyamategeko akaza kumwunganira aravuga ngo ibyo ngibyo ngo nta kindi kintu nakubwira abaryi kubise mu modoka aragenda
ubundi kugira ngo batware umuntu bagaragaza inyandiko zimufata zimuta muri yombi bavuga n'icyo ashinjwa byabaye sibyo
nta na kimwe berekanye nange nahageze bamfata ngaho nange batangiye kunyataka ngo bankubite nta mundi wavugaga umuntu wese wavugaga yakubitwaga kuko bavuga ngo ntacyo turi cyo ntacyo tuvuga ngo yigometse kuri leta ngo twese twigometse kuri leta
mfite amakuru ko bari kubaka ibyangombwa by'ubutaka n'ubundi muburana mukabyimana kuki mutabitanga kandi baravuze ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere muzamwavuyemo
ibyo byangombwa by'ubutaka ntabwo twabibahereza kuko niba urukiko twaraburanye tukabatsinda bakagombye gutegereza ni wenda bakazagaragaza ibimenyetso byabo bavuga ko ibyo bintu ari byabo batukazabyakwa n'amategeko ntabwo aribo babitwaka uko biboneye
hakubiswa abantu bangahe
hakubiswa abantu 5 hakubiswe jyewe nabo bari umuntu abanje 2 nundi nabandi bavandimwe bari barimo kwigendera nabo bakubiswe
nawe wakubiswe
Nanye nakubizwe.
Witwa nde?
Nitwa Dushimiye Philippe. Nagerageje gukurikirana ndeba aho umuntu bamujyanye ko inzira bamunyuzagamo ntago zari zerekeranye naho bamujyanye. Ntago wabugiye kuri Mahoko nguce kuri Brussels. We rero bavugaga ko bamujyanye kuri Dasso ariko inzira bamucishagamo ntago ariho zari zigiye. Gukomeza kubakurikira nibwo bansubije inyuma ndavuga uyo ni mukuru wanje ntago mwamujyana ntazaho mumujyanye. Nkomeje kubakurikira tugeze mu nzira baradevia. Berekeza no kuri Dasso kuko bari babonye nabokeje igitutu ntacyo bamukorera mpari niko kumugeza kuri Dasso barambira ati nawe injiramo nanye ndinjira batangira kunkubita abana nkomerekeje ku maguru mfite ibikomere hano ku maguru yanjye yombi dereke ikomere cya mbere iyi ni botini bankubise iki ni gikomere cya kabiri aho habyimbye uri kubibona iyi ni ndi botini bankubise
ni bande bagukubitaga
mu musirikare w'umukaporal ufite vibe kurutugo
washobora kuba babashinjaga kwigomeka
mbo ntago badushinjaga kwigomeka kuko ntago wakwigomeka ku muntu ufite imbunda uri kugenda n'amaguru rafite uburenganzira bwo kutubwira tugasubirayo bigashoboka ahubwo bafata gwo babonye wese bagakubita hari nundi muhungu wagerageje kubaza ati none uwo muntu ko tuzi ko ntakosa afite mu mufungi iki izina rye nzina uwitwa Fere bahisa muryamisha hasi nawe bamukubita inkoni aho kuri daso
bagifata umurongo wo kuvuga uburyo ibibazo bizakemuka. Mwe mwandika mwanditse muri imiryango ingahe?
Twanditse turi imiryango 35 itunze ibyo bintu dushaka kunyagwa. Twandikiye guverineri tumugaragariza akarengane n'icyemezo n'imyanzuro ikakaye twafatiwe n'umuyobozi w'akarere, tumenyesha izindi nzego kugeza kuri perezida wa Repubulika. Izo mapuro zirahari, badutereye na akize de reception kuri izo mapuro. Bigaragara rero kuba batangiye gutwara umuntu umwe, babonye amakuru yuko twanditse dusaba kurenganurwa, bari kudutera ubwoba kugira tutazongera kugira undi muntu twandikira, niyo mpamvu bari gutwara umwe bakanadukubita.
Ikibazo nababaza, murabona bizarangira bite? Muratsimbaraye, ubutegetsi nabwo bugomba gukoresha amategeko nk'uko bisabwa, bizarangira bite?
Twebwe ntabwo dutsimbaraye, nanuga icyemezo twafatiwe n'urukiko twacyanze. Ahubwo bo ntago bashaka gukurikiza icyemezo twafatiwe n'urukiko, bashaka gukurikiza izindi mbaraga bafite, cyane ko dufatwa ejo mu gitondo uwo mugabo afatwa ukundi Imana Oscar, abahungu bamunyegomba bari bahari, bigaragaza ko nibo batungaga urutoki ngo abasirikare ntago bazi kwa ukundi Imana Oscar, ahubwo abahungu bamunyegomba nibo batungaga urutoki berekana ngo uwo mugabo ari muri iyi nzu mumufate. Bigaragaza rero ko bafite izindi mbaraga twe tudafite, niyo nizo bari gukoresha, kuko barangije kubona ko inzego twandikiye zizaturenganura ku karengane turi gukorerwa.
Narimbajije nti murabona bizarangira bite?
Kurangira kose ntumva umwanzuro urukiko rwafashe. Niba babona ko barenganijwe bakagombye, ni wenda gusubira mu rukiko, urukiko akaba ari rwo ruzagira ute ruzatwaka ruzakura icyemezo twafatiwe n'urukiko. Kuko mu mategeko nubwo tutayize, ariko urukiko ni rwo ruvuguruza urundi. Ntabwo umwanzuro w'urukiko umuntu wese apfa kurukuraho ukurwaho n'urukiko rutarwa rundi rwafashe umwanzuro.
Dusubiye kwibutsa abakurikiye ikiganiro dusangira ijambo mu murenge wa Nyamyumba. Se ubu turi mu nzu, twavuga ngo umwuka umeze ute hirya no hino, uretse mwebwe mwahisemo ko ikiganiro gikorwa mu nzu?
Umwuka ukumeze, umuturage wese ufite isambu muri aya masambu, n'iyi saha ni wamuhamagara ntabwo yapfa kukwemerera. Ubu ngubu nanjye kuba nemeye gukora iyi speech, ni umuvandimwe wanjye, sinamutererana. Nanjye nguko naba nafashwe, nawe ntiyantererana. Niyo mpamvu twemeye gukora iyi speech. Ariko mu bandi bose sinkeka ko hari uwapfa gutinyuka gukora iyi speech.
Hari abahunze se?
Kugeza ubu ntawahunze ngo arenge igihugu, ariko ntawe uri mu bintu bye. Nta muntu uryamye ngo asinzire ko azi ko isaha n'isaha adafashwe ku manywa yafatwana n'injoro. Niyo mpamvu abenshi ntabwo bari kurara mu mazu yabo, hakoreshejwe imbaraga zirenze izakagombye gukoreshwa kuri iki kibazo.
Iyo uvuze ngo abenshi baraye mu nzu zitari izabo, bagiye mu kinyegero, niko abarundi babivuga, we ntabwo waraye iwawe?
Nanjye uyu munsi ntabwo naraye iwanjye, kuko nagerageje no gukubitwa, nabonye ikirenze gukubitwa ari ugupfa. Ntabwo naraye mu rugo kubera nzi ko isaha n'isaha nanjye bashobora kuza kunshyikira.
Murabona se iki kibazo cyakemurwa nande?
Iki kibazo cyakemurwa n'urukiko, kuko ari narwo rwagitangiye. Kugeza ubu dufite imyanzuro iteyeho kashe mpuruza. Urukiko rwa nyuma rwanyuze muri iki kibazo n'urukiko rusesa imanza mu rugereko rwa Musanze. Kibazo kigomba gukemurwa n'urukiko n'ubundi nyine, hakaza umesha w'inkiko akarangiza iki kibazo. Impungenge twe dufite n'inzitizi dufite ni uko ugomba kurangiza iki kibazo, ni perezida w'urukiko rw'ikirenga nta bushobozi dufite bwo kumuhagurutsa ngaze arangize iki kibazo.
Turabizi abanyamakuru nta burenganzira mufite bwakemura ikibazo runaka, ariko mwadukorera ubuvugizi leta ikagerageza igakemura ikibazo itabogamye. Niba abantu baratsinzwe bakazana imbaraga ziruta izo watsinze, icyo kibazo natwe nicyo twibaza ko mwagerageza mukadutabariza, inzego ziruta akarere zikabazaza zikaturenganura.
Nge icyo nongeraho nuko mwadukorera ubuvugizi, dufite ubwoba bwinshi cyane, hamaze gupfa abantu bashinzwe ngo umuntu akibi bitoki bakamushyira bakamurasa, hari n'undi washinzwe ko yibye inka bamushyira hariya baramurasa. Turabona ari twe dukurikiyeho, mwadukorera ubuvugizi tukagira umutekano, ni icyo gusa nge nakongeraho.
Bararasa ku manywa y'ihangu bamushyira hariya bakamurasa mureba?
Umuntu rwose baba bamushoreye ari hariya imbere bakamurasa mu mutwe.
Warabibonye se?
Narabibonye, hari na aruwahambwe mu minsi itatishize, undi yahambwe mu cyumweru cyashize, yarashwe nawe kuri ubwo buryo. Twaketse ko n'uriya mukuru wacu ashobora kuraswa kuri ubwo buryo,
kuko si nawe wenyine bamaze kurasa. Nk'uko wumvise mugenzi wanjye abivuze, hari n'umugore barashe ari gusoroma intoryi, nawe baramurashe arapfa. Ikibazo dufite, niba umuntu azajya akora ikosa igihano ari ukumwica, nicyo kibazo mwatubariza nkamwe banyamakuru niba urwanda nta mutekano ufite kugira ngo umuturage niba akoze ikosa ajye gufatwa n'umusirikari kandi umusirikare ntagire icyamubaza akamufata ari ukurasa gusa ibyo ngibyo turashaka kumenya ngo biraterwa n'iki niba abantu bafite ibyaha niba bajyane mu rukiko bacirwe urubanza bakatirwe bahanwe ariko batarajwe kuraswa ntabwo ari wo mwanzuro nawe ubwawe umunyamakuru urimo kumbaza baramutse baje ukabona barandashe hari ikindi wavuga nanjye ndakubajije
ntabwo ndi bugusubize
impamvu utansubiza rero abaturage bose ubu ngubu nta n'umwe wavuga ngo aratekanye mu Rwanda bavuga ko dufite umutekano none se umutekano ni ukuraswa
ndabashimye
murakoze
Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tukireba ibibazo by'urudaciro bavu bishingiye ku masambu muracyumva akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikimara kuganira n'aba bavandimwe ba ukunda imana yegereye umugore we madame Vestine Nyiraneza yaravuye gusura umugabo we kuri polisi ya Gisenyi
uvuye kuri polisi rero wavuganye na polisi
eh twavuganye nyine nagizeyo baratoraje muje kuri umuntu umeze ute tabatuje kuri umuntu mwazanyije arazira iki tavuga ntabwo tuzi ikintu ari kuzira twabanje tuvuga ko ari ni kibazo cy'amasambu kirina ari nacyo wenda twe twumva ari umutwe w'icyo kibazo ni nk'iterabwoba bashaka gukoresha kugira ngo babe bamufite kako bamwita ko ari umutwe w'ikibazo cy'amasambu yawe noneho nuvuga ngo nabiriya bamushyizeho ni ukumubeshyera kugumura abantu se kuri leta gute batumiza inama bakajyayo bakora buri kimwe cyose imiganda bakayikora yabagumuye gute nuvuga ngo ibyo ngibyo ni ugupapira ni ugushaka kumuhamya amakosa adafite kugira ngo babone urwitwazo b'abaturage basigaye hasi bagira ubwoba batitire kuko nyine meya muri iyo nama yatumye amufata iyo nama yayikoze yamubajije ibibazo bitatu uri umunyamakuru nawe urabizi neza ko leta dufite ifite inzego eshatu niba ntibese hari inshingategeko hari inyemezategeko hari n'ubutegetsi bwite bwa leta yabajije meya ati se meya ko tumenyereye ko muzi naha mukadufunga mukadukubita mbabarira umbwire n'inkubaza ikibazo ntabwo uramfunga cyangwa ngo nkubite ntera avuga ati hoya tishira impungenge ushira igihunga ati nta kibazo ikibazo cya mbere yamubajije ati se none meya nyakubahwa meya mwaje muhagarariye uhe rwego yamaze kumusobanurira inzego ashaka ko mubwira wenda ati naje ku butegetsi bwite bwa leta naje ku nshinga tegeko cyangwa kunyemeza tegeko icyo ngicyo nicyo yashakaga wenda akamubwira arangije aravuga ngo yamusuzuguye ubwo noneho aho ngaho niyo mpamvu turi kandi yaraje muri ibyo by'amasambu nuvuga ngo aho ngaho niho twe turi gutekereza bati iryo ni ryo pfundo ryo kugira ngo bamukubiteho ibyo ngibyo ngo yasuzuguye meya mu gusuzugura meya rero tuvuga ngo ibyo byo kwangisha abaturage leta babikubiye muri ibyo ngibyo nanone ngo abaturage baramwumvira bati kubera ko avuze kuriya umuturage utari intelektuweli utarabanza cyangwa utakurikiye neza inama we wenda kuri icyo kibazo yagifatira hejuru akumva nawe nagasuzugura ariko mu by'ukuri nawe uri umunyamakuru uvugisha ukuri harimo agasuzuguro
none ugeze kuri polisi se bakweretse umugabo wawe
ako bamunyeretse ariko navuganye na polisi ariko sinigeze mvugana nawe
ntabwo babahaye umwanya wo kuganira
bashyira mu idirishya mukareba ugahagarara ntabwo mwemerewe kuvugana ukoresheje n'isiri intoki bazica ntabwo babemera amasiri ni ukumureba gutya niba ari umwenda umuzaniye ni ukuwumuha nta kintu yawamuha ni ukumuterera purito nta kintu nta biryo wamugemurira niba barya ntabwo tubizi gusa baravuga ngo barabagaburira niba bagaburira nose ko tuba tudahari ngo tubere niba babagaburiye cyangwa babagize ute
none ibyo byaha bamushinja se mwiteguye gushaka umwunganizi akamwunganira mu mategeko
tuzagerageza kubera ko nabyo ni ibintu bisaba amafaranga ikindi n'ikindi kiduteye impungenge ntituzi ngo umuntu wamureze ninde niba ari leta niba wenda ari akarere akarere ni leta niba ari akarere kamureze niba ari umuntu ku giti cye niba twe ntawe turi mu gihirahiro nta makuru dufite ku buryo
umwe mu bihishe nawe kubera iby'aya masambu twahisemo kutagaragaza umwirondoro we
yabura nyine nkomeje gukwepa abantu nyine barimo kuduhiga
mu yandi magambo urihishe se
ndihishe rwose cyane
waraye hehe
naraye hanze
hanze gute dusobanure
hanze rwose hanze ntabwo naraye mu rugo naraye ku muntu muri ibi bisozi nyine yahangaha ubwo rero mu gitondo nibwo abaje bazindutse baza banshakira ngo aho iwanjye bababwira ko bataziyo naraye
baraguhigira iki
nshya bamwigira nta kindi nzo kibyo bibazo by'ayo masamu nyine bavuga ko ngo twe ngo dukomeze kugundira ngo twagundira ataraha yacu ngo kandi ngo tukarenga ku byemezo byafashwe n'akarere kandi
nta zindi nzego zo hejuru mwakwiyambaza se
urwego rwose twiyambaze ni umurena n'intara kandi twayiyambaze mu buryo bwemewe n'amategeko nta muntu twigeze tubwira nabi nta muntu twigeze tuvuga nabi nta nubwo twigeze dutelefona ahubwo twaranditse amabaruwa kandi twabahaye amagufi abo bose izo nzego zose kuva ku kagari ku murenge ku karere njyanama y'akarere uhagarariye polisi uhagarariye ingabo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na perezida wa repubulika twabahaye amakopi niba biri hanze aho ngaho wagira mu biro uwo ari we wese yayisoma ni ibaruwa yanditse isaba kurenganurwa gusa gukurirwaho icyemezo cyafashwe n'umuyobozi w'akarere iyo baruwa rero ntiyigurira aha ngaha muri iyo baruwa nta ngengabitekerezo ya jenoside irimo muri iyo baruwa nta kugumura abaturage birimo muri iyo baruwa turimo turagaragaza akarengane katubusa
ntabwo wakwishyikiriza ubutegetsi ukabusobanurira uko ikibazo kimeze
ubutegetsi bwe ko bukizi kuva ku mudugudu kugera ku karere ubutegetsi kandi bwo guhereza abantu bwo kudufata none wajya kubasobanurira iki kibazo kimeze gute twabasabye ko babwira abo bantu bavuga ko amazambara yabo twabasabye ko batujyana mu nkiko tukaburana inkiko zigaca urubanza zibanze kubyemera ubwo nyine ihari ni menace gusa ku itariki ndangika 20 z'ukwezi kwa cyenda twari mu nama ubwo batangira kuduhamagara n'umwe bamushyiramo amapingu abaturage bari aho ngaho rero barasakuza ubu none igihe kirageze cyo kuza kudutoragura mu mago aho dutuye aho dutuye aho dutuye
uzihisha kugeza ryari
ngo nzakomeza kwihisha mbere iyo byerekera imana iri imbere niyo sinakubwira ngo ni kugeza ryari kuko ibyejo bibahejo
barabasaba gutanga ibyangombwa by'ubutaka kuki mutabitanga kuko ariko n'ubutegetsi bw'akarere bwari bwategetse
ubutegetsi bw'akarere buzaza busange ubutaka bwawe bugutunze wowe n'umuryango wawe buze ngo ufata byangombwa ngo uzane ibyangombwa ubutaka bwawe tuguhe runaka ako karengane se umuntu yakemera none ubutegetsi bw'akarere cyangwa bw'umurenge cyangwa bw'akagari bwasimbuye imanza inkiko kizo ni ikibazo cyatuma umuntu ahigwa
none ko tuvuganye gutya kuri radiyo nta mpungenge ufite
impungenge ndazifite cyane ni n'imwe mu mpamvu ituma bakomeza kutwirukaho kuko hari igihe nk'abanyamakuru usanga duhuye mu nzira nk'uku nguku urimo kumbaza namubwira ukuri ko tumeze yagutangaza bigasanga rero nyine birasakuje ngo turukangisha abaturage leta kandi ntabwo bihuriye umunyamakuru arakubaza ukamutubiza uko ikibazo giteye ntashoboye ngo ahagarare hariya kibeshyuze ahubwo igikurikiraho ni ukuza kudufata amaherezo yabyo ntabwo tuyazi imana ishobora byose neza n'izaturenganurari cyangwa se niba ari urunguru yatugeneye ubwo nyine dupfe nta foroma kudapfa
ndabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika
murakoze namwe
tuganira na Bwana Julien Ntwari uhagarariye umuryango wa Munyegumba yadutangarije ko nta cyizere bafite ko bazabona aya masambu ahanini bikubera igihe bamaze bayaburana.
Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu twabibyemo amasaka, bo bahingamo ibishyimbo. Twabagaye mu ntambara. N'ubu gusarura ni mu ntambara. Ntabwo nakubwira ko dufite umutekano hariya kuko nejo ubundi wakumva abantu batemanye kubera iyo sambu.
Hari umurongo bahaye iki kibazo. Murabiha cyizere kimukurikije igihe kimaze.
Turabona ko ubuyobozi wenda bufite ubushake bwo kugikemura. Ariko ikibazo dufite ni abaturage n'imyumvire yabo ahangaha. Kubera ko nk'ubushize twaje ahangaha na polisi hari abantu bigometse banze kuva muri ayo masambu mbere. Ariko barabavugishije hanga barigaragambya kubera izo mpamvu rero nicyo gituma ubona n'abayobozi bagerageje kwitwararika ku baturage babumvisha ukuri yuko bagomba gusubiza biriya byangombwa no kurekura amasambu.
Ubutaka bwanyu bwanganaga iki?
Ubundi yari ama hektari 25. Tubisubiyemo biba hektari 13. Ariko ibi ngibi by'ama hektari 2 ni kwa kundi nyine bavuga bati abanyarwanda mworoherane mugira ibyo muharere abandi baturage kubera ko wenda ubutaka ari bukeya bw'u Rwanda nibyo ariko nayo ma hektari 2 n'igice bavuga nayo ntabwo tuyatunze muri make
Kuri ibibazo byose twashatse abahagarariye ubutegetsi Rubavu haba kuri telefone imbona nkubone maze banga no kugira icyo batangaza. Iyo baza kwemera tukagirana ibiganiro nabo hari by'ingenzi twashoboraga kubabaza. Twari buhere ku mpamvu bahisemo kwakashisha itabona ibyangombwa by'ubutaka ba nyirabyo itariki bemeranijwe hitaragera. Icyabateye kudategereza igisubizo cy'inzego zisumbuyeho bitabaje kandi nabo bigaragara ko babamenyesheje ndetse n'ibyo bakurikiranyeho ukunda Imana ufunzwe. Twari kubabaza kandi impamvu batari kwitabaza inkiko zirusha ububashi za mbere zafashe ibyemezo kuri aya masambu. Ubwo igihe bazabonekera tuzabaha umwanya mu biganiro byacu bitaha. Mu nzego bandikiye nubwo zitarasubiza harimo n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Transparency International Rwanda. Navuganye na Madame Marie Immaculée Ingabire ukuriye uyu muryango, ambwira ko iki kibazo atakizi kubera yari hanze mu butumwa bw'akazi. Gusa avuga ko n'ubusanzwe karere ka Rubavu gasa n'akatagira kiyobora bikunze kugaragarira mu bibazo by'akarengane.
Mukaje mumbwira karere ka Rubavu n'ukuri ndabashatse. Akarere ka Rubavu kamaze kungira ahantu. Wabonye n'iyo ubeshya karikaranitse. Ntabwo ushobora kubyumva pe. Byarananiye bagize urabeshye Perezida wa Repubulika bamukoresha amakosa. Barangije akabeshya ministre bicaye bicaranye na ministre. Amubeshya ngo ikibazo barakirangije ntacyo bakozeho kubera ruswa bahabwa n'umucuruzi niba yitwa nde. Mana yanjye yewe ibya kariya karere ni uko nari nagiye Panama nagarutse ejo bundi ariko ndashaka guhangana na kiriya kibazo kuko barakabije pe. Yaba batanabeshyaga ni ukuvuga ngo babica bazi kuko babajije bamubeshya ko ikibazo bakirangije cy'uwo mumama kandi ntacyo bigeze barangiza. Ntabwo byumvikana ku rukiko rwacu rubanza. Noneho ngo abantu barubengo bamaze kubeshya Perezida. Kariya karere sinizi pe. Ni akarere katagira ubuyobozi buriya Rubavu biyoboye. Iyoborwa n'ushaka wese. Niwe ufite amafaranga wese ayoboye Rubavu. Icyo ndakikubwiye pe.
Kuri tariki 24 z'ukwa 11 nibwo bafataga igisa n'umwanzuro wa nyuma kuri ibyo bibazo biri ku masambu y'umuryango wa Munyegomba n'uwasebarabenga. Meya yaravuze ngo ku itariki 20 z'ukwa mbere bazaye bavuye muzaba akirimo cyangwa se uzaba afitemo imyaka bazatangira babare bukode bamenye ko abukodesha ubwo butaka. Abaturage ntibabyumva. Nyuma yo kutabyumva rero nabonye barandikiye inzego, niyo mpamvu nari mbahamagaye kubera ko namwe nabonye barabandikiye uwitwa Clemence yarasinye.
Oh, yewe navuye Panama ejo bundi byeshi. Ejo nirirwa mu nama umunsi wose. Ubwo rero ndaza kureba uwitwa Clemence.
Iyi Clemence nabonye yarateyeho cache de reception.
Ah, ni umureceptioniste wacu. Ndaza kuyireba. Nyinza kuni duhuguka tuvuye muri ibi mpamagare gavana mubazi kuko meyaho rwose ntakubeshya uriya naramurangije nta n'ikintu nakwirirwa mubaza kuko tuzi cya gihe uvuga ngo wapfushije umuntu wanakoze revedo de definitifu uriya nayimukoze ntinya umuntu ubeshya ugatinya kukabeshya minisita wawe Eric Ndabibona ibeshya umuyobozi ukuyobora.
Ikibazo kiriho kugeza ubu ngubu muri abo bagiye binangira bakanga gusubiza ibyo byangombwa kandi barabahaye tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 nk'itariki ntarengwa bahisemo kubaka ibyangombwa ku ngufu noneho abanze kubitanga bari kubafunga kandi bari gukoresha inzego z'umutekano zirimo za gisirikare arizo zibatwara.
Nuko niko rero babigenza. Uriya muyobozi ayobora polisi n'igisirikare hariya ntacyamaze we rwose ibyo ndabikubwiye maze afite vice mayor ni ukuri kariya karere wagira ngo hari icyakakora.
Aha niho dusoreje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Dushimiye buri wese wakigizemo uruhare. Namwe mwari mudukurikiye mukomeze mutwandikire kuri email ni radio yacu @gmail.com, Facebook ni VOA radio yacu. Mwari na RK bagira ubusa naho utaha.
Bazamafaranga ari wabantu boroyera abandi bafite umutima n'ungurere none subu babandi bana babishobora na diporome na seritifika na rojiste na perimi esu ubwo mwe bibananiza iki.